mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss B
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy kanaka simple girl sehemu fulani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu fulani.
Mapenzi hachagui kabila maeneo. Mama unatoka Rwaga ama unatoka Runda? Mama
ukose upate, don't you worry,
worry.
Atakupa mwenyezi.
Ukose upate, don't you worry, atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone, and I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone, and I mean anyone.
Mtoto wa madhara ya I'm falling, no boy kasa na me. I'm
falling love,
come and fall in love.
Kasi chana kanyeri, come and fall in love, come and fall in love. Katoto kajambi, come and fall in love.
Nime fall in love na nime penda aga.
Come and fall in love.
Come and fall in love.